Sinza Yesu, oyo Yesu binyange, era katonda weseno mweturi. Yatonda, enyanja nemika, nesozi empangu, matebiru njinyo. Ebyonga, bietula babena, ebyo ebimera, yemutonzi wenu. Chepa, sezoyo Yesu, kubanga, wachitara. Yafuka subi yange, era amanyi gange, kubanga, yekatonda wange. Kabaka, wabaka, waka, yafuka subi yange. Nyikange kubanga yekatonda wange kabaka wabaka waka bajajafe naboba sinzanga era katonda yabalwanire ntalo yabawonya farawe misiri nenyanja emyufu yemwe yabaisa abatume naboba sinzanga era byebakola gemanyi koyo yabanga bokama abaise obuzibu yafuka subi yange era amanyi gange kubanga yekatonda wange Yafuka subi yange, era amanyi gange, kubanga yekatonda wange. Kabaka wabaka waka. Ndimulaba Yesu walibanga se kuba mmanyi chali kumpi okuta Yasubiza ensanuji empya fena abanaba mumusayi kwe Jende sunga okubela ngabulicho olo Yesu wafe ngaye kabaka Zende sunga nyoko kulaba Koro, tusanyukeko Yafuka subi yange Era, amanyi gange